iteka mana tabara ubwoko bwawe tabara ubwoko bwawe data wasize uvuze ngo ubwoko bwawe nibwirinde hatagira ubayobya none abahanuzi b'ibinyoma babaye benshi muri kino gihe data inzu yawe ntikibonekamo amahoro inzu yawe isigaye ibonekamo ibidakwiriye kuba mu nzu yawe ubwoko bwawe burayobejwe intama zawe ziragiwe nabi data kera intama zawe zaragirwaga neza wagiraga abashumba baragirana urukundo ukuboko kwawe kwayoboraga intama zawe nkuko waragiye abisiraheli mu butayu ukabakiza amagorwa ukabavana mu buretwa data niko dusabye mukanduze ubwoko bwawe akakanya ukuboko kwawe kugaragare mu nzu yawe
tabara intama zawe tabara ubwoko bwawe 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 dusubire mu byanditswe twibuke ibyo yasize avuze twisuzume mu mitima ubwami bw'Imana buri bugufi
imanza ubwoko bwawe gucirana imanza kuri mu nzu yawe nta guca bugufi guhari nta mahoro ari mu nzu yawe hari divorce nyinshi abantu bakurikije amategeko y'ubwami bw'ubuperesi n'ubumedi divorce ziragwiriye abantu bari kubakatira urubanza bagatandukanya umugabo n'umugore data abana bakajya kugahinga no kuvuga ngo nta mahoro ari mu bwoko bwawe amahoro yawe mwami niyo turi saba ngo kwa kuboko kwawe kumanuke ngo kuze kuyobore data ubwami bw'ubuperesi burekure ubwoko bwawe ayo mategeko y'abamedi nabe mu bwoko bwawe ahubwo ukuboko kwawe kuhabe kuko amahoro ntayo
tabara intama zawe tabara ubwoko bwawe 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 tabara 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 ubwoko bwawe tabara 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 ubwoko bwawe mwana wawe